Minister Albuda Boba'a fi gaza umama kan Ethiopia sera haraba sen warshan kamiyu yo hoji misoma hojjet hoji sun kesa harka lama misoma oltu qaba jeda jari qabenya nanno saniti ba'u maljet investori tok yo misoma ratti bobbau ummati nanno harka hagam qabenna sanra buar gachu male gafi director qoranno university dilla Dr. Asabara Gata Gafate Asoran Kuno.
Ter Ethiopia wa investment ratti inka investment ni kamiyu umata nanno miidu inka bukanjir warakarra numajira. Sanadu wa yumiti heruma constitution Ethiopia ke sayu jira lamni Ethiopia kamiyu lafa nagenya saaf mijatu safe environment ke sa jiraachu fi mirga ka bajeda kanammo investering kamille a minta kana rage si su inka bu kanje sun seronni sun ni majru garu gara hoji tero de ni da gara kini kan mulla investering nun fuda ta sana boda kan ne duka bu e ni da fidera ummata ratti nanno ratti hoji rati nama o kan mulla ka sana ran nama buktu ratti alle mita fide kanje du waji ne duka kwani hordo ku sanati injiru
sun akke sayrat ummatin anno har kaga mir argachu man investmenti sunira
amma kani mirro kan waji wal qabate eronni wali dalte sana mallate se presenti me ka wali gala mische du sanam de kamu am branjira ku mo investori to ko nanna ka irratti yero investmenti jal kabu ummata nanna kana jiru fawasa nanna kana jiru fi mana baramsa ijaru kaba khara ijaru kaba social provision wantota awasuma dafi tajajila ata baayen sani kana gutu qaba kanje tuma jirata kuma lama fagal akala ko europati ero nanna sanaratti gafinu mata ka etoko abban kabe nya kunille deme mana barum sa sini fini jara manna fayya dabile fayya sini fini jara jede ti wada gale deme ture erona ina ke koral loko ke target one to ko le loje tamina ummatana na fala rafi malle garum sanjiru kharanin jiru dablem fayya hinjirani ummanina na sala jiru qarra hoje ke se tinarganne kalafi tokefa dilqamu ma investment ida ratti jiru sanalle galmanin denye lamefa isuma corporate social responsibility jeda musana ta investori tokko kennu fi qabaawa sanaanna sana sanalle galmaan igeenye kanaafi warshaan sun yookiin immoo dhaabbanni midrok kun fakkeenyaa fi albuudu manaanna sana jirudha saameeti ofiisaa duroome malee ummata naanna sana jiruuf waanna faayidaa kamillee kan buuse hin qabu.
Midrok gannatti warqee agamachi argata lagdan biirra waan agama argata.
Summataan isaa kan argata jechuun baay'ee ulfaataadha amma. Midro kamma sargata sin jechu danda umali fi transparenti niti kampani kuni enyu fi gali amma margata warki amma margata taksi amma mutumma daf kafala mal mal kan jeda mukunin bekam kana fi umali nanna sana jiru sin beku mutumma nanna oromia lahil beku kana baaje korachi noko kezitille argachu dafi yaleen ture san argachu baayyee ulfaata dha
waan agam fa fakkaatu fakkeenyaaf waan gargaraa dubbistarraallee taana
amma kana argata kan jedhamu baayyee jira tilmaama sana garuu tilmaamni sun eessarraa dhufe kan kampaanii sanarra taanaan baayyee dhugaarraa fagaachuu danda'a waan ta'eefi kanaafisummanni transparentii nuti kampaanichi suma jedhu sanaan amma inni qabatamaa ta'uu argadhutti kan jedhe sanaafidha. Kampani kun lagadan bitti kan jira jiru kesumati kampani medro kun miida inna awasa nanna sanarratti geessaa jiru baay'ee cimaadha yeroo dhaqanii ilaala illee kan baay'ee nama gaddisiisudha kanaaf mootummaani kanarratti xiyyeeffannoo kennee uummanni nanna sana waanna miidhame sanaafi waanna argachuu qabu beenyaallee argachuu qaba lani dhukkubsatte sun mana yaalaallee argachuu qabu ummanni gaafin ummata kana ammayyuu ka'aa jira namoonni riira ba'aa jiru waan ta'eef ammas kanaafi deebiin ga'aa ta'e ummata kan hirmaachiise deebiin deemfamuufi qaban jedhan.
Dr. Asadai Ragasa, Directori Korano University Dillati, Dr. Gudos Galatai Fadawa, Yomi Oribul. Sare tole ulfade tun basarin tokuyoyyo akada daga yemi kuma nan barnota da jare le daga na da bi kunin wani da hojjate dara duga si amma na maci jirubbe ha warila fa ha ka balli fa manje balli godin guji ba hati dubbe
borale du soma ta hig amma ti godin ni guji laga dambira argate jidami wonni amma afam ba fa de fitte min jirtu na ando barakum la maslamati mana barnota tokko tokko duri diko fi anale sofa fa ki kenan jira sulle no murmi yoro tokko okotera de santa safaro rabbi satte walqabate kolleji teknika tsakso ubatta abate sunambonu qabeel hagasgeu workin wogga tokkotti lagadambi tibatu kuntala afurtani shan kuntali afurtani shani lagadambi ra wogga tokkotti bau kolleji teknika tokko challa wogga dama ke satte ummata guditi tijaregechu womanu gonecha wonni tok karan adola sae tsakso daku sig ammal konkolatan doisa faransu doi rajal kabecha konkolatan dandeende ummata giddu sen rakkata lagi dambi bu an tok wonni ummata gudi ti bu sen giddu wonni tok
akin tala furta mi shani tan tawu to an wa amerkana gabda
wa amerkana ati wa amerkana ati yor gaf de ngidda gafa wogga kudani fi harum tanu media ti fa gode cha da wogga ti galin ci gagaltu
e sen wali galta ma kana ummati na warsham fe telle tawan argatirra har kalama ujo ni soma ti sanu male jeda kan dage tu tumbe ku tanan manjet
wadu batika fi sherri isam ba fa na kas jeru dan da nu ti qabata ma ni percenti la ma nam isani uji ni soma ti olu qabata dan suni ul dikat wadu batika yo percenti la ma tallate de in dikat ma fi jennani wonna worki la fa ke sabati latti sin ke sabat sum gamboji gambojote kilensi sumuka kemikal ti bawo suni kilensa makamem ko gosse ti jira laf ti gamo jotte nanmi wahan tu dala lo kun gara ga sami jirti o duk lu kai daga dum lu da sotte ruti kun ambo percenti lama challa ti namo somo nanno sami ti olai tun percenti lama suni kaasa umma ta besan bi rutu yu ka fale na ka bo ta su kana fu kun indika ti dan gamo ti ya
balli go goden guji ba ha te du bisu jira balli go gala te fale
ga ton go ton go ra
ko pina ra lenta ma ansora hala ke sik na ga te su le